naimba tena mapenzi. Chingo ndiswane.
Master Keys.
Oh baby, baby, shakupa moyo nomba uhifadhi. Baby, yanini nifiche mina weka wasi. Penzi standard keji, keji. Wasiri pande mapaparasi. For anything I'm ready. Nipende nikupende tuache vidomo wasi. Ukitoweka ntakumisi. Kama makosa tusha fixi. Kama kweli unanipenda nikisi. Baby, we usinipeza uongo hadithi. Isiyo kazi firisi. Nikugeuze kitoweo nifishi. Baby, baby, nakupenda kweli sikatai eh. Nomba nipenda di mwisho wa uhai eh. Harichuji siku kinai eh. Benzi tamshari verify. Kwa baba guo.
Baba na bless, good na bless.
Paka tuzeke wote tunapenda na.
Maisha nenda list, life iku list.
Hila bana tuko sote tunapenda na.
Yeah, baba na bless, good na bless.
Paka tuzeke wote tunapenda na.
Yeah. Maisha naenda list, life iku list.
Hila bana tuko sote tunapenda na.
Oh lo 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 lo. Oh na na na. Oh na. Oh oh oh. Yeah. Baby nkikukosea wewe nimejikosea mwenyewe na nunika. Baby kukukosa wewe majuto nomba Mungu asije nifika. Hivi ni kweli uliumbwa kwa udongo ama umeshushwa wewe ni malaika? Malaika unayenipa vya kadhalika eh. Kuna muda nilijulisha wahi kila siku naumizwa mimi ama ndongo mama sikinya zai. Leo napendwa siamini mimi. Nakupenda kweli sikatai eh. Nomba nipenda di mwisho hai eh. Harichuji siku kinai eh. Benzi tamshari verify. Kwa baba go.
Baba na bless, good na bless.
Paka tuzeke wote tunapenda na.
Maisha naenda list, life iku list.
Hila bana tuko sote tunapenda na.
Yeah, baba na bless, good na bless.
Paka tuzeke wote tunapenda na.
Baba go. Maisha naenda list, life iku list.
Hila bana tuko sote tunapenda na.
Baba na bless.
Life is coolest, life is coolest.
Ching on this one, kore music go by. Yeah.
Yo, what's up kids?
Take five now.
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 Take five now.